Chalo, chalo.
Chesby Pandabit.
I'm on another level.
It's yeah. Let go me. Bro, it. Flex. Yeah.
Chalo taipa. Chalo taipa. Chalo taipa. Kaleza kaisi. Chalo taipa. Chalo taipa. Chalo taipa. Chalo taipa. Kaleza kaisi. Chalo taipa. Vile vichiti kamanje. Vijo vya kuchira finyao. Wazambia bali bemau. Kaleza kaisi. Chalo taipa. Vintu manje vapena. Mwine afuno bela. Hamba tini kumbela. Kaleza kaisi. Chalo taipa. Chalo pene chafika. Sembe ni moving atini ola. Natulo tunabalala. Kutusa kila sini tuona. Heleta kantu kolona. Lifestyle ya chinja. Wazeta vala mamaski. Muchalo wazeta ngalama ninja. Chalo taipa, watifutisa wa kokolochi. Votis players play wa gani zandife makokolochi. Oza nifusa ma question, hindi elevation. Nation against nations, kaleza chalo taipa. Hatimu Zambia mwini benkondo, hokeni ya bwanji nkondo. Sipitilila apa nkondo, ndawa ya mene hindi nkondo. One Zambia, one nation, haba nizina chabe. Kupolo usha mwana wasa, olo wasata mwe bangatabwe. Chalo taipa, chalo taipa. Chalo taipa, kaleza kaisi, chalo taipa. Chalo taipa, chalo taipa. Chalo taipa, kaleza kaisi, chalo taipa. Vile vichiti kamanje, vijo vya kuchira finyao. Wazambia bali bemau, kaleza kaisi, chalo taipa. Vintu manje vapena, mwine afuno bela. Hapa tiri kumbela, kaleza kaisi, chalo taipa.
Chalo taipa, ine nankala na confused. Nowadays bali vaupu, wache ungazi peze TV2 News. Tinaleka na kufola mush, mushe milling price ili mush. Kweze time ya nevenze douche, gati nilo tene muni ushe. Chalo taipa, tenale kongala iko. Slay queen, monga chapeta ngote na ite ndia liko. If you ain't get no money, money, you ain't get no honey, honey. Pala uka for your sunny, sunny, panga madezi sunny, sunny. Chalo taipa, namba kucha kukafipa. Magopa pa go deeper. Chechi bine yo ipa. Tapeleka kuti sympathy. Ieve awe sipath. Gang gang mob justice. Wakukunga monga ni mpashi.
Chalo taipa. Chalo taipa. Chalo taipa. Kaleza kaisi chalo taipa. Chalo taipa. Chalo taipa. Chalo taipa. Kaleza kaisi chalo taipa. Vile vichiti kamanje. Vijo vya kuchira finyao. Wazambia bali bemau. Kaleza kaisi chalo taipa. Vintu manje vapena. Mwine afuno bela. Hapa tiri kumbela. Kaleza kaisi chalo taipa. Chalo taipa. Kuma hospital niyo kosa. Batandiza beneva ziva. Kumozina bajabe wa maosha. Mankwala na yo niyo dula. Mankwala na yo ni kugula. Kaleza kemu ya lula. Kaisi chalo taipa. Chalo taipa. Malaiti ya tifutisa. Ife wene tiripe power. Batu kwinangu waba kulisa. Sunga gulise mabamba. Batu wa mwine tako ilipanja. Sistoli na yobisa. Kaleza kaisi chalo taipa. Chalo taipa. Traditional ilipasabu. Kaucha inaluwana. Vinyau vima chaya na madabu. Yanasira na malavu. Chikondi mache ni kukula. Magelo wama ona munga wama wama chabipa chavakavula.
Cash level XYZ collaboration. Shout out to Chase B, the Beats Daddy. Yeah, go man. Paul Sams, Vito.
Guys, chalo taipa.